Studio Tamani, Alhaji Malifu. Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Gagni kante to boggi jande gafandu hala Mamadou Sama Sego jam nyalli sakabe hedibe. Bangal rafinde nagu eggugol jamaale hunde na jukiti le wuddu leedindi e ciakte yonter de ko warta temere jordon yimbe dogi yeltude gure mabbe mbien le cercle bankas. Les kabaru lumo avion président mbien kaaki kaborde pour que régional cour suprême woytike yeddugol sariaji le huntangul hore contrat ngaji di e ciakte yonternde o memi hala mudum Moussa Watara commerçant juri do kure mali yuri sanne le sarugol téléphone ko nande mudum no nelor amen na ton Moussa Mali Soko o yidi e makko ningon sembe kabaru jamen na hande kiki atinere 28 octobre 2023 bismillah sakrabe rafinde nagu onna jukiti jif sawminde mbien eggirgol yimbe le hewbe le cercle bankas lamu bagnagara ko warata temere jordon yimbe jalti le gelle mabbe mbien de do balde de no holitire gollirde development social e mbien e wi ardibe mbien de do gollirde yimbe fuf mbien gal yimbe gollirde fuf bankas fewti kambe déplacer be holti wiide mbien alhali jogal mabbe yu ciadel mawde intala ak bilal on ko hebani kede festango alsisi
e Google oro jama gelle sappo e tati wodan le commune segi tati goddi do anale commune tori kuma ni do to development social do ni sedu kasambara holiti wiide e be gondi jukitaade yubbaade yimbel e go yure jonde mu en faham lewi mako pelle kuma ni be himme yurmere kana wada ko waifu yalla ana walla be do yimbel be egube yure jonde mu en ka holiti wiide al hal no wordi wurde nyalo mo hande o ka hunde fubura dum tidde be koliti e le seda foji ke balle nokko o wiide be kasindini e ngure kanye kulleji kewdi goddi haya kana ko be gombele nokko o ka holiti wiide be do yimbe le igube ule jonde mu en fuddi faabede ila kenyem bangal nyamri nebam daage fayeto barmaji kanye ko nande mudum be jokkini hala wiide si balla ko be ngadana kenyem ko hono mudum be ngaran wadanede dum alal bar ngarorne cercle bankas o ana wondi fewde rafinde nagu chattudo ana heba duubi jom gelle kewde wondi yimbe le jogibe kabode be andita ka hippitum dum latike sababu itture yonkiji yimbe le hewbe wadde to bonandaji kewdi kan egginde yimbe hewbe dole nokko on
yalla ben hadde hon dido ben yettugul jamaare hunde ana hadi larbe mali ben lontano haniri nukuji di yoppi kambe kafkufno blablaji le wududu kanko dunke kabar denago pol ula hulti wida ndun fama be daro e darde mabbe no haniri lontude ben kambe nelabe onibe hani dum inter ak bilal kedan fastango sita sitibe
Mille mille kabar mat le wudu leedi ana tiidi famede sanne ndu kulle didi go mudun le watti joni mangal pade leedi malni fu semme mudun sahin leedi wodiri ana wonde habde yibbe don be hite ben do naati sabe hannen wudu leedi deejere wawa hebe tono milirano men maati jaati yontre jabbine gube lonbe hite ko heewi ware nokku noddata do jelsagu kan e segi be babbi jamaren ton witta yo pade gelle le watti jabbido prefect genni bangas kandu le batu goto wada do bajangara kay mutti holliti wi gelle fu ide e dawargal mangal pade leedi malli tinno egga patole gelle mawde den yalla heba reene tun wala dun ana tiidi sanne
sakra ba tuta klay modu kabar mo bagam bem am facebook e twitter milaru chapane joy milaru jegom sefa no woni ko jiba le kabaruji mbiyan contrat ngaji le malli den no holti dum cour supreme e chakte yonternde do mbien tele malli den no pour que general o do de do gullirde holti wide mbien mi hala ben talki mudi we dusi ngaji mudi e kabaru sarja don no buri fuf kabaru mbien diwa president kan dum kaki kabordo alisi se won ko ben kede fay sanko kanko alio
Sariya le leedi amendi yeddama jaati bangal sodugol jiworgal kana ke leedi ni fayeto kaki kaborde yogaje le leedi amendi nom holitiri wiide kanko Mamadou Timbo procureur general cour supreme mission tinde tan wiide jawdi kewundi de kawral fu heba ka e mudum kana ko be leedi amendi holitiri wiide sodire jiworgal kana ke leendi haye kanko juge do woni procureur general cour supreme to ka waltini hakkilaji jamande wiide golle sariya le leedi amendi yo hokkude yimbe be kabaruji la so mi bettike do mi jari yeso mi andina malin kobe wiide Mamadou Timbo holiti wiide sariya yeddama du bangal sodugol kaaki yogaji di mangal pade en leedi amendi nawtorto lewi mako yimbelle ardinobe talkidi teddina sariya ko naru bangal talkur wondu no noddirta paramount di hakkune mudum ana mobilaji kany ko nande mudum tomdu sariya yeddama lewi mako o wi miliardi tati sefa jawdi le leedi amendi woni ko jiba bangal mudum mission tinde tan wiide inde ande em hewbe koyde mudum em ana odo jibu da hakkude mabbe ana ministre em tatom hibbe goto ka ana juude le nyaloma hande o
kawrtal dottoraji mberno fewde rewɓe faɗama banko ɗon nañdanoko e 5 octobre ƴaɓɓirom ɗum ndenno fanda muɗum woni tottodude hakkillaji e dow ben moƴƴereji kañum ɗum e faaba haybogol kala yimɓele keɓɓe ɗiɗo torraji ɗi lolirɗi VBG ɗon landi ɗum woni avocat sans frontiére Canada e balɗe tati waɗete mum nder dunke en sappo e joyo an e kawrtal ngal ɓe foof landina ɗati ben lena ɗat dabreji banggal tedagol ben haybogol kañum ɗum jukude kala ko woni bonandaji VBG kanko ziyadata mayga tawantu noon ko heɓɓane keɗe fotitango sita sidi ɓe Alsisi
ko ɓuuri yimɓe uñaji sappo en nayon wongo torraji ama fawaɗum en le leydi mallin le hitane 2022 lewi kanko neddiraɗo Birian Menele hoorejo avocat sans frontiére Canada o batu natton saabe dabri fiye honon ɗi torraji heɓinirte jogola
fano majjum yo faami ƴeewa hono min gatta faami paawo yimɓelle ɓe yenogoji watte fewde e muɗum ɓuuri fule on ɗo wakkati mo nokkuli yogaji le leydi ndi baasi o ana maate to
Ousmane NCC kañum heƴaɗo ministére humnine kabaji rewɓe sukaɓe o holliti wi dabirji mawɗi fiyama to gorman leydi mallin ko natto sa faɓaɗo ɓe rewɓe to fedde noddirtene one stop centre kayle cuuɗi dokotoro yogaji hono seskon e nandamu en to ɓe yimɓe hani ñawnede ɗo e tawede fo kulleji kewɗi ana ñakki fa hannden ko hani waɗede lewi kanko Ousmane Cissé
ko nawol banggal daranade yimɓelle ɓe yenogoji watte fewde e mum'en ɓande janvier hitan 2023 warde le lewru juin ndu le yenogoji 4,569 juɓɓaɗi tendere majji fuu ɗiɗi tan woni ko darana
miccitunde wi batuji jeegon waran waɗe kasin ko golleji muɗum naari banggal fiide dabireji honane torraji attede fawede rewɓen haɓirte ittede leeɗe ɗen
rafi courant laatiki sababu yirwinde golleji yogaji to kure mali nokku kerol mali guine ndenno yo kabaru sargol téléphone ngaji ko nande muɗum ɓen ɗum ɗo laatiki sababu yirwinde mbele ɗumen yirwude saabi pano ngaji ɗi Moussa Ouattara oɗo golle henni ana wara duuɓi kewɗi to kure mali toon saabu muɗum jaati min oɗo saabi oɗo golle kanko ben gorko jon rewɓe hewɓe nawna hinni gurdam makko no fewiri no holtiri ben kanko neraɗo amen to kure mali toon Moussa Mali Cissokho keɗɗo fotitango Alsisi e sita siɗiɓe
le magasin goto mo waɗɗa lawol ngol kanko Moussa Ouattara watta on ɗo golle le atelier makko ɗon si prise ngaji kewɗi ana wawi yihede toon Moussa Ouattara holiti wiide fuɗɗi on ɗo golle ilal hitande 2008
mimi ɓisiɗɗi panneau solaire ko faɓato kan wattude hiite téléphone ngaji miɗo jogui kasin groupe électrogène goto samoji miɗo wawi heɓude ko yaata téléphone ji 200 mi sarsale jamman goto téléphone fo ana sarsale buɗɗunoogue power banque kañ ana sarsale 96 yaade
300
ɓurɗo duuɓi 50 le ñalawma hande o Moussa holiti wiide golle ko watta ko ka omo heɓa hen ko o wurda
ngal gollal nafkan sanne saabu mi wawi mahi hen cuuɗi ɗiɗi mi woni rewɓe ɗiɗon e ko yaata sukaɓe sappo mi faabake sukaɓe hewɓe téléphone fo waddaɗo mi hokkan jommum tigui goto minen ɗum e joguitoro goto
client en jottotoɓe ɗon ɓe ka fuu manino o gollirta e koliti ɗum wiide omo tinni sanne ɗon ko Moussa Mali Cissokho heɓani studio tamani iwre kure mali
e ley bembal penejo premier ministre gal kukala mayga nden holtam wiide larmi malli yoppi ben dogui yaltude anéfice ndele yallane ɓe rofamu fatma dokkuju wadde immadaraji keɗɗana fositango sita siɗiɓe
le contributeur noddirteɗo azawad liberté premier ministre leydi mallin yeeɗi kabaru goto le hello makko contributeur a nanan premier ministre leydi mallin ana holli tawi kañum mettama sanne cagganno yii magal paɗe leydi mallin kay fabtoɓe mumen noddirteɓe wagner yalti guenne anéfice o hello twitter holliti fa hannden wi magal paɗe leydi mali wirfitiguen wari fa guenne gawo caggane ɓe huuli haɓude e guɓe lonɓe hiite ɓen gaccagal liganngoji amin waɗaɗi min mati o kabaru yeɗaɗo ndu helle twitter e inde horde gorman leydi mali yo pene noon kabaru fe goto yeɗaka le o helle twitter e inde cokel kokala mayga ko hollitida wi magal paɗe leydi mali dogui yoppi guenni anéfice liganngoji waɗaɗi natiguen saabe mi hewti compte twitter jeyaɗo inde premier ministre on jaati kanko compte makko twitter ana serti e o compte twitter hollitaɗo to yeɗi kabaru arande o chargé de mission makko caggal ɗumi noddi ɗum hollitiwi o compte twitter yo pene noon lewi kanko chargé de mission premier ministre leydi mallin yeɗe hono ɗi kabaruji feene gotan do o hello compte twitter
yetto meɗen hettande zoom sur hande an yowi dow kabaru mbiyan torraji ɗi garte dow mbiyan yombayɓe rewɓe le mbiyan kurtogoji yogaji ndenno ɗum banggal gollirde yogaji heɓani ɗum woni kanko mariam ko lowaɗi keɗen fositango sita siɗiɓe
sukaɓe rewɓe ko heewi hursinteɓe orobuji ɓornete yogaɓe meɓɓe ana joƴinele moto taxi ji yogaɓe le wotoroji kulleji kewɗi e nandan mum ana matele guelle mawɗe ɗen ñalana hannen li watti dewle debbo fo hursinteɗo ɓornete kaddule gollal mo gori muɗum wonɗi wadde o kabaru yiyama arandere to maggal paɗe leydi leydini aran non so be debbo ana hursne me bornama kadule minter me ekitama kulleji kewdi be watta yalla debbo ana fama torraji de gorimo do wonde wadde watti fuso yeyi habo yimbe hewbe wadobe golle jogaji so delma ana wade fu an yamira debbo mudundu wada ngal golla de njalana robe yogabe jaati so torrama sanne e hono di kulleji wawa fehebde semme kasin wada yember kurson kadal mudun wadobe yogabe anton be yida rebo mum torra sanne ana suuda rebo mum en nyennen dawlum en pati golde mum en hewta debbo o torramo sanne ga ko buri hewde mudun fu di kulleji hono mudum yata cagan habo
Sakrabe do katene kabar jom hande on baawi saade fofu mbir do gar fami do jamu bangal nudude 37320 do sede yotere meden magazine yotere meden magazine hande on yowi do ben mali kura denno yo kabaru kendo ko be gulirde kabaruji kewdi leedindi yewdi radio tade tele kanyi journée de denno do wona wona hunde ben ku ben wona fi kabaru bondo ka non ku no jukorani dum torri yimbe lewbe e wi ko be kali ele ben do go hebani en kanko fo Aissata Diarra e kanyi hajab en yogabe yelen do famu kedan festango Alice C et Citatib en Kirija.
Gollirdi nantinoji kabaruji leede amendi nyende fu ana uta damme mudun dum tawere imadraji gondi do wadede fu yalla gollirdi ana heba haybede banjugo dante woni lamido maison de la presse leede amendi o holiti wire dum yo sabi ko dewte sariyaji bangal mudum wona ko gollirteno
certainement
ne way tawede lafi badgon sariyaji din dum ko sabi bini e kulleji le journal meden fatade ciudi arabiyoji e teleji nyolman handen so ne wala dum mede meeda sariyaji ko naari bangal yidum kabaruji batama jati dum yaafi handen neddo heba mudina journal mudum winne kabaruji
facilité pour créer un journal
utide gollirgal lantino kabaruji ne sariyaji han jokkude nom holitiri wiide kanko banjugo dante wonko o sifoto do hen
le
neddo fumildo hebde suudu arabiyo mudum ma mudina journal mudum ana han tawede neddo jangudo to lekol dow dowuji jagal mudum tawa jomudu hakkile mudum ana hibbi woni sariyaji yamiraadi so neddo heba mudina suudu arabiyo ma journal so arfa yimbe hewti di talkitan be wadon ko be muuyi
en faire autre chose
malinkobe gombe kuchala masina fayoto tombokto ka holiti wiide e be gondi daane yimbe ngado be dido golleji ga ko be nimsile nyaloma hande oni woni beedo yimbe ko heewe mu en fu atawan janginaaka
te milier
golla journalistako ana han ewede fa woda handen yimbe heewbe handen ana wi'a hoodum e journalistien kaabe wala journalistien jogabe du hokkata kabaruji hasu gunni wongo waddata bonon laaji tuude arajoji ko heewi handen kabaruji peneji tan yetta jogabe be yetti kon jamaran tan waawi tuude wana fu nafata
c'est pas important
yoro sidibe joon woni ko fuddi journal mudum kayindu faana majjum lewi mako yo fa hokka malinkobe kabaruji laabudi ga o jokkintine hala du wi'e du yo saabi fato joodo tumudira juud mako mere mere
an kriya
watina uditami journal dan kule di tan teewtumi go mudum yedi won kabaruji idbel mudum teewdi honane deejere hebirte du saabi hannen so mimbe fimi dabreji uddutumi journal e inde dan
de créer
goto kutteje ko woni e beedagol nukule nantinodi kabaruji le leedi amenji woni ko halte ko atawam nafafu wala hen nam holitiri wede kanko Alexis Calambri o jeedo journal goto kanko dum
vous avez
woni journal anton winani kabaruji tande nyolman yeda do beme andede joga e majji fa yontere so heba winna kabaru goto yeda joga du lewru fu winnan kabaruji goto yeda ga joga e majji ana golla fini fu de ko buri hewde atam winata kulleji tigereji dun mistan amen sedan
on peut déplorer
fa wawde fewde kutteje ko woni e beydagol gollirdi nantinoji kabaruji le leede amendi imadraji ana wondi wadede bangal mudum nam holitiri weeda Mamoudou Bokkoum kanko woni lamido fedde urtel le leede amendi
ko sek uddudugon suudu arade ma journal non tab saraji mudum bataka kutteje ma ana wa hewde homo fu sawi sariya jati ana inde journaliste en fottade uddudugon suudu arade ma journal ku yeedi sariyaji ana wonde yewede fa handen mede tijji le balde warande di saraji ko he mudum dabiri waran fiye yalla dine batte le nukku fu to golla journaliste
gotte tous les secteurs
oybe nantin gol kabaruji le leede amendi ka holiti weeda dum yo saabi ko laamu leedi ni wana ko dari darde mudum no sabi le vima be laamu leedi han watude hen koyde mudum yalla golle o ana wadire no wiraani